feel. Kuna kijana nampenda kweli, and the fact anani drive crazy. Msinishauri achani jaribu, kama ni tamu au uchungu. Sikatai kuna ma heartbreak, but this time nimependa kweli. Msijaribu kuniita mjinga, cause he cared me as well. I feel so happy kuwa naye, hakiwa lahi nimezama. Love is sweet for real, I wish you all to taste that feel. Together, kutafuta jua mwezi na nyota. Every moment we spend pamoja. I wish to live this life forever. He calls me queen, I call him king. Ndio majina witana mina yeah. If you hate, just hate us well. Nampenda na simuachi milele.